vibes.
It's Young Blonde producer on the track.
Gang, Asam de Malu. Gang, I can gang. You might need money, so get it. Gang, I can gang. I'm
away.
Unataka nini, unataka mane, unataka chini, sheliti uinami. Ashiu. Unataka pisi, pisi nataka mane, sataka chabule wabaya muonane. Unataka nini, unataka mane, unataka chini, sheliti uinami. Unataka pisi, pisi nataka mane, sataka chabule wabaya muonane.
Samba,
samba, samba, samba, samba. Weshida.
Samba,
samba, samba, samba, samba.
Wazazi wanaomba Mungu olewe.
Wanaomba Mungu olewe.
Uni wakiomba namba na wabewe.
Wakiomba namba na wabewe.
Wazazi wanaomba Mungu olewe.
Wanaomba Mungu olewe.
Wazela wakiomba namba na wabewe.
Wakiomba namba na wabewe.
Hakiri, hakiri. Inanichanganya akili, kila nachofanya naona kinabuma. Inanichanganya akili, akili, akili. Inanichanganya akili, kila nachofanya naona kinabuma. Inanichanganya akili. Tunakutana na nichekea, na kuomba namba na nipatia. Na kutongoza na nikatia ndo nini. Kweni mwanangu watu anajua, kuna siri zako na kutunzia. Siri zangu natangazia kwa nini. Uliomba Mungu upate mchumba, umepata chumba lina shepu, unalalamika. Uliomba Mungu upate mpenzi, umepata penzi halina pesa, unakasirika.
Chapa ngoma. Asante. Nipe tena. Iyapa.
Samba, 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 samba. Weshida. Samba, samba, samba.
Swear. This white sand clip. Who all is rhythmic and LSK, makamake. Ikwa sangwa na mahasle. Viva ziwa pisha saka. Kono kwe suta tutusho lo matake. Ambo paka bindan fwewa. Pango wena chino taka. Nango vindo binga kose ngani. Weather vima pito eva nyu. Napatizi music yanga zakwa fika tumatin. Mauze chino taka chita pisha. Mabazi na overloading. Wama jama wama tipa. Ama geta wada wa. Red strip or pies. Every time me pull up. All the shoulders go wild. But I never used to see that only now I got this club. Yeah, winner in the mirror. Cause me never had no doubt. Lifestyle, yeah, but dude, and yeah, life, yeah, tipu. And me never just no girl, ni baby, make a bani funa. Cause you zero zanga doze, ni mafaka pali chuma, tima tin. Ngena huku, niangeko na benzo tum.
Chapa ngoma. Asante. Nipe tena. Iyapa.